Mujomba. Television. Yow, 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 yow. Chachal from. Real, real, real.
Hey, into money. Chop them fire, that's a slogan. Jinja wa subura maogan. Wine na roj funza kana asan. Mudara just wagging. Fair my vese. Back to the sema. Busy kundi chumira ngwe ya elima.
I'm so fair kuma shure za itima. Jino sisiva kucha kuma kuchema.
Suwa nesuwa vanenge vakandi sona. Manje na mwari hapa na jandino ona.
Batu mamepo wajita nimbo wona. Manje na mwari baba inindi nono kona. Jana jazanda saga nda shaiwa. Asiwari kufara kutinda baiwa.
Sese jandaita panoti aiwa. Njote nda denga ne kuti janaiwa.
Kakiswa kunyama. Andija zuzuri kuma shure ne hama.
Chinzwa chang chim kuma raveru. Shikati omera tongo isa mteuru. Bea mavese, pakro nsema. Bizi kundi tumira ngwe ya elima.
Amzo kere kumashure za itima.